Hey yo man, ni Pablo, Chupata na Jelo, SSP Entertainment.
Out the record.
Chatisha, uko insta uko papa tunachatisha, tunawasha ile nare tukichatisha, zunguruka kima ori tukimatisha, Chatisha, na iwake ile nare tukichatisha, kako jaba na mabela tunamakisha, madamata iyo luku tukimatisha, doa form shika yen tukichatisha.
Chapisha, toa kutu ichuma kicha wakisha Nigu magie mala kicha kalisha Niza misha ndani longu uninyambisha niko base Iki washa mashada nina washa na cake Waroro wa meja uku left to the right Wait ongeza mtinga ni kwenye jevile kuna die Yeah, niko na dudu Toto ananza kucheze yangu lungu Anashika shika inanza kuwa chungu Anapiga nduru, eti anadani chungu Niko na risto, eti kinarusu wana kuchanganya na ma ex And why vitu misi kushikanga ni kani for the ex wangu Kelele mnajua tukumwaga ka cheese Naka nimekuthi basi rap ya huu Mnajua tukumwaga ka cheese Naka nimekuthi basi rap ya huu
Chatisha, uko insta uko papa tunachatisha Tunawasha ile nare tukichatisha Zunguruka kima ori tukimatisha Chatisha, na iwake ile nare tukichatisha Kako jaba na mabela tunamakisha Madamata iyo luku tukimatisha Doa form shika yen tukichatisha
Like a caterpillar, tunavuta futa makora kuna chukuna kuna Tukicheka cheka tungo jamachura Sugua, baka chen baka te ame amluta Tombo, tombo, tom shikshkia Club ame kill ame chapisha Anchaparo moja ni kipanguza Actually bana utatua wa Kwa flu anababo ni kanende kumaga Shiko chuma ispeed the card minta tumbu kiza Panda kinda soda menta kukemba am Kwanza kingwa bana nita ikula la Nige ni ujaji basa na nifabulous Akidondo sa
Koroga pika kitu chokora Rombosa nikupige gombora Aurora una sura ya rosa Talola chora sabo kinama
Chapisha uko insta uko Tunachatisha, tunawasha ile nare tukichatisha Zunguruka kima ori tukimatisha Chatisha, na iwake ile nare tukichatisha Kako jaba na mabela tunamakisha Madamata iyo luku tukimatisha Doa form shika yen tukichatisha
Nikupige mafiboko, nikutare pale soko Nikukemba tomorrow unadai Ukoloko na kumbo ya nisot I don't mind with the eyes Tingiza wezi goni fine
Chatisha, uko insta uko papa tunachatisha Tunawasha ile nare tukichatisha Zunguruka kima ori tukimatisha Chatisha, na iwake ile nare tukichatisha Kako jaba na mabela tunamakisha Madamata iyo luku tukimatisha